Yeah.
NG Studios.
You ain't good stand up. You please told. The rap tear man. The ghetto definition. Chapwa wapi. Fitende keso. Kwa difintu na shile musisti mupa kutampa. Shibolele na beef kuti mwampa na nguwa mpwa. Shili muali ya kuchita compete. Kushimika na bose ngori pa onet. Ndefu kuchita korekta maelo. Kugwesha music kuri ipapela. Hawaifu ikente pa waifule. Na nguvali chindika lelo waisuri. Kudetanga koloneo Joseph Mobutu military genius. Na rapa na riba patatu. Ngana rapa wa shirika wapunda OES. Lapu na ifya la vena wadivesha rap place. Kutoka ina chimona abomination. Luasende itwika paka ifike pa nation. Hapepo na ifika nshimona challenger. Na nguvenga iputa kuwa nanga kambenza. Naliba dediringa bato ya mafilipans. Ino sita ipiunga menye na masilibaz. Tupeni juicy ya wapeni savana. Kuba teka ponga films kupala vana. Ile jamani vika pona katia ini ule kembe kwa maai pa kutuala waku sign. Ni stay nenga kwa rifu mine flop. Umebita mwa ikonga njika pondoka pa kopu. Bafuele wako senga kuli kwa malaivo. Epo mfunya mabazi kwa tina alisoma bible. Metaphorically fit kwa tini 2-pack. Voko moku finali mbi ya liba na 6-pack. Mapanchila ini ndefunya kwa tidofi. Shifuwa efe ya kulanda sofi puila femu booth. Ni ya wa shirika life ye chinkala. Wawless ni enemy ya chokeche munjira. Severely killing them kuma bazi. Ubebe kwa tina ifuma rap sila bass. Yo young breeze, chidini chote. Postanyo, Mr. Shut up. Na wakamba wa shidabu. The real man, na iwe zenta. Coxley, Lewingu stand up. Commander C4.
Cosmo is on it.